Jande sappo e joyi ekkitinoje ƴiwde e bindi Yaya. Assalamu alaikum higiraɓe kettiniɓe, miɗen canna on nder inde lamɗo jomirawo jon jan. Miɗen beltina ko min mbawi wartude hande ngam yottinde siriyaji men dow habaru burnan kesan. Bandiraɓe, hande en naati nder jande sappo e joyaɓere nder ekkitinoje Yaya. Nder siriyaji men en jangi dow noye latade tokkuɓe Isa Almasihu gongaɓe. Wakkati jaɓuɗen lamɗo, wakkati tuubuɗen, o lamnan e he hakkeji men. Yeeso makko sentede men dilli, lamɗo lili ruhu mun ceniɗo wara jooɗo nder ɓerɗe men. Ɓerɗe men laaɓi, joni haro ruhu ceniɗo gonɗo nder men, eɗen godi bawɗe wurude burnan belɗan lamɗo. En nani alamaji burnan kesan hano wurude nder tokkude e jaɓanude lamɗo, seyo hakkillo pukkengo, tabbitinol yaafo hakke nder ɓerɗe men, yiɗude ɓeeto, gollanondirde e yiɗude lamɗo. Nder siriyaji men ɗiɗi cakitiɗi en jangi dow kulal. En nani dow noye tokkuɓe Isa Almasihu kandira hulude nyalaande daragal, mayde, ibilisa e seyɗaniji mum. Isa jaalake ɓe fuu, omo woodi bawɗe dow hakke, mayde e dow jahannama. Amma no woodi goɗɗum gon kaden ko himɓe kulata wakkati warde wakkati, oɗo andi ɗum na? Hande en kaalan dow torra, dow ganɗume tokkuɓe Isa Almasihu kanda hulude torra. Bandiraɓe hettinaniɓe men, siriyaji ɗi bindama gan tokkuɓe Isa Almasihu, amma onon du on jaɓɓama seni oɗon jiɗi hettinade ɗi. Yaya windi:
to ɗum hayɗin on seni duniyaaru ndu wanyi on.
Duniyaaru ndu no wanyi tokkuɓe Isa Almasihu, torra waran he cuɓiɓe tokkude Isa. En kanda hayɗinede Isa he hoore mum fooɗi noppi aahiɓe mum dow gayadi duniyaaru. Acce kettinoɗen haala makko tawaka nder linjiila.
Se duniyaaru ndu wanyi on, ande ko min ndu arti wanyude. Seni on laatakenoɓe duniyaaru, duniyaaru hiɗanno ko jeyi, amma on jeyaka he mayru. Min suɓi on, sendi on e duniyaaru ndu, ngam majjum waɗi ndu wanyi on. Miccite ko mbi'unomi on, maccuɗo ɓurata joomum. Se ɓe torri kam, ɓe torran on onon du. Se ɓe jogake haala am, ɓe jogoto haalaji moɗon. Amma kuje ɗe fuu ɓe ngaɗan on ɗe sabu inde am, ngam ɓe anda lilɗo kam. Mi haalani on ɗum fuu ngam to on mursine, ɓe ndiwan on nder cuuɗi baajorɗi. Wakkati waran ko barɗo on fuu no miila waɗi ko Allah hiɗi, ɓe ngaɗan non sabu ɓe anda abbirawo, ɓe anda kam min du. Oɗon gondi he torra nder duniyaaru, amma cembiɗe sabu mi jaalake duniyaaru.
Isa Almasihu no fooɗa noppi tokkuɓe mum ko duniyaaru ndu wanyamɓe, torramɓe, tawte ɓe barete. Amma on nani aadi makko na? Isa wi'i:
cembiɗe sabu mi jaalake duniyaaru.
Eɗen mbaawi heɓude sembe tiiɗe no wooɗiri, ngam Isa Almasihu no ɓuri duniyaaru sembe. Omo wondi he men. Yahaya windi:
sukaaɓe am, onon on himɓe Allah. Ruhu Allah gonduɗo he moɗon on no ɓuri gonɗo nder duniyaaru ndun sembe.
Acceje he yeeso nder hettinade haalaji Isa ko o wi'i wakkati omo fooɗa noppi tokkuɓe makko. O wi'i ko baakoreji tokkuɓe makko tottititoɓe, kettine du aadi mawɗo mo o waɗaniɓe.
Neɗɗo hokkitiran sakiike mum ware, baaba du hokkitiran ɓiyum. Ɓiɓɓe ummonto saaroɓe mu'en, waɗa dabare ɓe mbare. Himɓe fuu mbanyan on sabi am, amma tinniɗo fa yotti timmode fuu kam hisinte. Baa saaroɓe mon he bandiraɓe mon he koreji mon e higiraɓe mon no jamboto on, mbara woɓɓe nder moɗon. Himɓe fuu mbanyan on gam an, amma baa ngasa gooto ko'e mon majjata. He tittinkinaaki mon keɓirton kisinam.
On nani aadi on na? He tittinkinaaki mon keɓiriton kisinan. Isa Almasihu no wi'a, Baase ni en barama en keban burna. Dume woni mana majju. En janga do majju.
Ta kule mbarope bandum. Bembauta warude yonki. Ama kule lamdo. Kanko woni mbauto halkude bandu e yonki fu le hite jahannama. Hana polo edido ino chote mbutu ngotu tana. Ama unfu bagote lihemako isamata heleidi. Tawa hana ander muide baba modo on. Ono, bangasa ko e mumfu limama. Ndenne, takule, gam onon kai, odon buri poli tidungal. Netdo fu chedani okam yeso himbe. Mindu, misedan tomo yeso baba am ngondon der kamu on. Ama, chali okam yeso himbe fu, mindu, misaloto jomu yeso baba am ngondon der kamu on. Njidulo innum, na bamu mfa buri kamfu, fotay latade mo am njidudo biyum gorko na debbu fa buri kam fu fotay latade mo am mo aday leggal mum palangal to kikam fu fotay latade mo am te fudo hisunde yonki mum fu no mursanki amma mursudo ki sabi am fu hebi tanki
dare adi lobboni seni en mursi yonki men gam makko en kebi tanki seni en cedana ke mo yeso himbe o sedanto e yeso lamdo der kammu moy kanduden hulude sanne bi adama barowo bandu men na lamdo barowo yonki men isa halani e ko baseni e mai e kebitan yonki men der burnan dumidan burnan der kammu to lamdo fa abada abidin kaden du isa almasihu sembidini to kube mum ko wakati torra wari be kalante dume be biata kettine
seni on jaraama yeso hitotobe to on mile do ko kaloyton e noy kalirton gam on kokete halaji di kandudon halude wakati on ko kaloton dun yiwata e modo amma ruhu baba modo gondo dermo kan halata mi hokkan don halaji andal di bagoto der waybe mon be fu wawata salade na yeddude
Higirabe, dun woni ko wadata. Gada isa mai, yenchi deri kamu, ahipe mako nati deri torra. Be nangama, be udama, be piyama, be torrama, ba barama. Gonga halaji isa almasihu wangi. Ama adi mako to mape gonga ondu wangi. Ketine tarihi goto deri tokube isa almasihu, douno otorori.
Etienne. Kebudo mojere e bawde lamdo. No wada kaide e alamaji maudi hakunde himbe. Ama himbe wope ummi e jedondiri e etien. Ama bembawai jala demo gam omo haldira e mape ner hakilo ruhu.
Onani dunna, isa wada ni tokube mu adi kope kokete halaji kope kalata. Senipe tu mama. Hano ni wadi he etieni. Tumupe mo bawai jaladema. Enjehe yeso deri tarihi on fana ni kowati.
Nden betuti himbe mbia nani omo yenna Musa e lamdo. Ni be umminiri hakiloji jamaare. Maupe janginope taureta pen. Bengari, benangi etien. Benjari moto daurobe. Bengadi sedebe feurebe. Nombia. Gorko o achata yenude no kure senine nde. E taureta Musa. Minani omowia isamo nazaratu on fusan no kurenden. Watita aladaji di Musa achidi endin. Daurope jodi bedombe mfu ndari etien fa wodi. Ngi yeso mako no wai hano yeso malaika ni.
Be bauta yedondirde etieni. Denne be gaddi himpe pena do mako. Wakati mu etieni hewi kulal mangan na. Mimilata nonnon. Hala lamdo wi ko yeso makko no nandi hano yeso malaika. Etieni yehi haldowi chusal yeso daurobe. Lamdo hokkimo bawde e hakkilo pukkingo e notade jamde mabbe. Hano no lamdo fodiridun. Acce jangen fa gi'en. Dume wadi gada etieni hala nipe gonga.
Nde daurobe ben nanuno halaji din. Be mati mone makko sanne sanne fa ibe ngirtondira nyi'e mabbe. Amma kanko kebbinaado e ruhu cenido o tiggiti kammu o yi'i teddungal lamdo o yi'i isaano dari do nyaamo lamdo o wi'i ndare mido yi'a kammu no udditi bi neddo no dari do nyaamo lamdo be fu be kuubiri sembe be cukki noppi mabbe be fu be nangimo be mburtinimo sire den be limnimo kaaje wakkati mo e paddata Etienne kaaje o du'i o wi'i Isa jomirawo nani yonki an jabuki nden o hofi o huubi o wi'i jomirawo ta nangirbe e hakke o wakkati o haluno dum o mayi
Etienne mayiri no boniri idum metti bernde amma on gi'i no o mayiri na o huli fadde makko mayde na o mili lamdo woppimo na o mati mone to robe makko na a lamdo hokki Etienne moyere e sembe ko o haja wakkati o dari yeso mayde Etienne yi ikammu no udditi o yi teddugal lamdo e Isa almasihu no domi garki makko deri kammu o hebi ba bawde jamude lamdo ta jogano to rube makko be hakke o ko Isa fodani tokkube mun no gonga ruhu makko cenido hebbini Etienne o mo wondi he makko o adimo deri dowdi mayde fa deri burnan dumida dun no miccitinakan hala Dawda wakkati o wi'i deri jabura
bande mido dilla der lowol le nimre balere mi hulata bafui gam an jomirawo ada wondi he am sauruma he locol ma pukinta hakillo am
Aadi lamdo hana hadude en torrana mayde amma aadi makko woni o mo wondi he min o mo sembidina en deri wakkati torra acce mi citano den ko e men aadi lamdo o wi'i
ande mido wondi e modo nyande fu faato duniyaru timmi mursudo yonki gam am fu hebi tanki neddo fu cedani do kam yeso himbe min du mi sedanto jomum yeso baba am gondo der kammu tinnitido fa yotti timmode fu kam hisinte ta kule gam onon kai odon buri poli teddungal on kokkete halaji di kandudon halude wakkati on ko kaloton dum yiwata e modon amma ruhu baba modon gondo der mon kan halata
higirabe dare ni bawirden tiidude no wodiri deri wakkati torra ton kaydine ko e mon torra waran do tokkube Isa almasihu gongaabe fu amma en kebi aadi mo jogotodi en kebi ruhu cenido deri berde min gan sembidina e o hokka e halaji di kaleti ko buri non e den godi baka jango deri kam wakkati me yehoi amma fadde me waynade on en kettino ko yaya windi dow noy alijanna wai. Wakkati yaya nay wisanne lamdo hokkimo hollitore dow kammu o windi hollitore nde wakkati kanko e hore makko o mo torrano linjila o windi hollitore nde lamdo renide deri hala mum gam mem acce kettino den dow jango mo goduden deri kammu yaya windi
nden mi yi'i kammu kesu e leydi heyri mi nani dande townde juunde to jodorgal laamu ton no wi'a jonin jodorgal lamdo no wondi himbe o jodoto hakkunde mabbe be laato himbe makko lamdo e hore mudun wondan he mabbe laato lamdo mabbe o moytan gondi mabbe fu mayde e bojji e torra laatata ko kaden gam kujje arande fu mbitake ko lamdo hudi fu tawataake der sire den kaden be ngi an yeso makko inde makko du no windete do tiide mabbe jemma wala kaden be ngala haaju e jengol laital na jengol nange gam lamdo jomirawo yeyniramɓe jengol mum be lamoto fa abada abadin amin
bandiraɓe hettinaniɓe me wakkati meɗen hanti joni meɗen jetta o ngam wakkati mo gattuɗon ga hettinade me Allah hollu en siriya garowo Allah barkin'u. mile no wodiri do aya o
te fudo hisunde yonki mu fu no mursanki amma mursudoki sabi am fu hebi tanki.